Hey yo people, this one is the Dancehall Pele, the voice of Supermarkers, and definitely you're listening to the Badex Mixtapes, courtesy of DJ Kaislyn. Well, remember to follow DJ Kaislyn right on IG at DJ Kaislyn, Facebook handle at DJ Kaislyn, Twitter handle at DJ Kaislyn. DJ Kaislyn, the baddest and the maddest DJ, you don't know say. Supermarkers say so. DJ Kaislyn, the baddest and the maddest DJ, you don't know say. Supermarket say so.
Shikaziko kama brana ukaze. Sister fanya kama wanipa upendo. Sister umenipandisha
jojo. Isi upanda na panda panda.
Kuna kuna fika ngeta ngeta ngeta. Udada de tekeza.
This is DJ Kaislyn.
Pelekenarien, ah, tu cheze chini leo, cheki locha leo tusikize mboko, 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 cheki DJ, uya, cheza kabe, nema ninu sestu inge dance.
Round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio ni sani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombo saa ongeza token
pigomboko 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 ni mtoto ni harama pigomboko 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 ni narungu na ni tam
Follow DJ Kaislyn right on IG at DJ Kaislyn. Facebook handle at DJ Kayslyn, Twitter handle at DJ Kayslyn. For more info, call on 0703-695819. DJ Kayslyn, the baddest and the maddest DJ, you don't know say. Supermarket say so.
Nyagoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. Na mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda. Napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda. Napenda figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu dai miu dai miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda.
Niko Kigali yo shamba na tuna mboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina teki ya mayangu na riang nazi tuna kama jengi. Kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
mboma. Penye ujibeba nga miudai miudai miupenda. Napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda. Napenda figure fire na ni dangerous. Miudai miudai miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu dai miu dai miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda.
Pambulu luku washa kindukulu. Pambulu luku washa kindukulu. Kulukulu pam pam. Pambulu luku washa kindukulu. Nifupike magiboko. Pale Instagram katatisha na kimoto. Venyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto maloko. Siko kwa mosho orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndono juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila maulu.
Kwanza venyo mejibeba nga miudai miudai miupenda. Na penda chako venye uichi.
Bossy Bossy Godfather mana OG. Mana half humble mana bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Hey,
hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When you step, you step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm a physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones don't like me. They done a pretty pretty with the upcra body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me have a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079 baby, I'm a hammer, did you stop?
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ay. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me chop the body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and none. If you push that button, my girl, don't bother quite damn it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base. Step London and mid on edges. Is it? Is it?
Good boy,
they call me burner.
This is DJ Kayslyn.
Now you they make me sit down to sing this song. You got to make me feel like I do you wrong. Jada jada, if you want them, I go give you more. Jada jada, day to day you go give me love. Sour sour, eh eh. Let's see if you walk on my best, now my day. One up a
mwa paka wana nita Esa Kena boy chata kila se Wana paka mwa paka wana nita Esa Nasifi wako mapenzi na mande Wana paka mwa paka wana nita Esa Kunde boy chata kila se Wana paka mwa paka wana nita
Ade kaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu kiki simuoni Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby shote
Aina ma
Show me for funds. Go down, baby.
I know.
Give it to them, baby.
I know.
Hey,
hey.
Ruksa kutunza. So sura so shepo. Mini kimona taban. Ivi sinura sepetu. Amani mwite gina gani. Baby, gaya body killer. Mwendo kama caterpillar. Miku ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila Madongo lunyamila And she so sweetie vanilla She the best in my mind
Oh oh oh
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Ade kaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shut them
Ainama
Hey 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 Tonya show me for funds
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey Ruksa kutunza
Oh ya got them Soto nya ukoli Anadhimacho mlegezo gololi Katika game Funga two goal Atumaliza kimchezo kai goal
Kirima Kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima 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 nizame mpaka chini Ebo, yani katoto kachafu kama baka Nami nakafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara
Doni masha kitasa kwenye bunyeru
Wambie simba kacharara
Anataka msambwanda kwa bukujeru
Aje
Ainama Mama
Ainuka
Baby shot em
Ainama
Baddest and the maddest DJ you don't know say Supermarket say so
Malkia pali pupa Wako ni medata Sura changa changa Gozi ya koko bata Shibun pali siya sanga Yani swajata Wangu boyo Utaupeleka puta
Anita kukosa
Sinura mia mau My mama sita
Kakoto
bisi kuti kuti Magwiti twiti Kameja zia katikati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Magwiti twiti Speedy mi ya misi fungi peki Yuki chiki chiki We mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
We mama
Pepete
Napotaka, basi ongeza machojo Leo taratibu misi na garaka Mpaka machogo I love the way kari kwa midadi
You turn me to me, oh oh oh
Fundi wako wa mapeze chumbani
Mandi gondingo, oh oh oh
Nikogeleka msumari
Kwa nyundo ya kome, oh oh oh
Nisukushie kausukani
drive me, loko, oh
Katoto bisi kuti kuti
Ale,
Madwiti twiti Kameja siya katikati
Ale,
Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale,
Madwiti twiti Speedy mi ya misi fungi peki
Ale,
Yuki chiki chiki Hey mama
Turn the lights I know you love me And the love is true
kushona
vilele vile
oh anapinga
lele lele
eti kujifanya
vilele vile
kwa sisi hawatawezi oh baby
vilele vile
kwani tantarira
lele lele
wanuknuku baby
vilele vile
kwa sisi hawatawezi
and I want them to know oh yeah hey, hey, you're the one that love
one in the know
hey, hey, the one I want hey.
I want them to know
baby hey, hey.
I want baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me your one to see. I let your poopa mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me your one to see. I let your poopa mama. Yeah, benzi ni share benzi ya vita. Tugombane patanya siri yetu ya ndani eh, aga napombe stare ni vitu vya kupita hasa visi kuchanganya ukanishusha thamani ah, penzi langu sicheze kachura iwe dance
iwe dance
kanifanya mchepu dharula imechensi
imechensi
oh marina moyo wangu mwezako mi mwepesi
mi mwepesi
nisiche kufa kwa mapresha ufungwa iweke
asa
usitishwe na ya
vile vile
oh anapiga
lele
eti kujifanya
vile vile
kwa sisi ya watawezi oh baby
vile vile
kani tantarira
kele lele
kwa nuknuko baby
vile vile
kwa sisi ya watawezi
and I want them to know
oh ya yeah.
Hey, you're the one that love
one in the know
Angelina, you dey cool my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall your hand never. So now me you go love forever. I'm a cocky no feeble da. I'm a Angelina, Angelina, I'm a Angelina, Angelina. Oh me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no say thing when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low. Temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you go love forever. I'm a cocky no feeble da. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh no. So when I want to come out, make a signal. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put the ring on your finger too. And be a better guy, guy, be a better guy, guy. On the low, on the low.
Yeah. Ukudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Nafugeuka moto. Simulia mwembamba mungene mwena pesa kama Dangote naweza lichayo msiki naweza penda mtu yoyote penzi sio somo kasome kwa kitabu penzi mefanya harmonize fukuzi she mwarabu penzi yoyoyo imeleta kwa wanangu vita squeeze is your own naishia kuwa like it is taivo so kupendo kashana nani Mambo sesi ya yubada Emucheza ufurai Kama swangili mekole
Asana Mambo kena mungo
Mungo mungo mungo
Toya inama
Inama bebe
Wasi kena mungo
Mungo mungo mungo
Asana inama
Inama bebe
Mambo kena mungo
Kama tungili mekoza
Toya inama Wasi kena mungo
Tujula mure banaka Nethengo babizu bakalemba Kadoba jote mtule ton
que je t'aime.
For more info, call on 0703-695-819. DJ Kaslin, the baddest and the maddest DJ, you don't know, say. Supermarket, say so.
Shingo, shingo, yeah. Watch him a love, love, who bite, love, who bite. Why you was he for single, single? Walking on a now, it was it, right? Was it, right? Yeah. Why? Okay, to me, I do my bingy, bingy, tofuni, kipini, shanga, bangy, nani, pagami, ki, willy, willy, tuki, wawa, willy, wawa, willy, wawa, willy. Kiindi chori chori napyo jua kulisa kakachiri nani pagami kiwili wili tukiwa wawili 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 maonyesho navyo dondosha kapota boki uno bambucha wamera ukamini likesha walikutaka wakakukosa ehe
dondosha idondosha yo idondosha yo
dondosha
idondosha yo idondosha idondosha yo dondosha yo.
Dondosha,
dondosha,
dondosha, cricket kata, kiuno binjuka, dona nikosha, hapo swadata, fanya unabinuka, basi dondosha, sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha, fanya kunicha chafya, nizidiwe huka,
eh, nyonga umejaliwa, kakupa mama, utamu sukari ya miwa. Tunukiwa kwa mwana nana Kumesha wano kufizia hey, Mwanya
Haya kidedede Haywe Yonga sogeze Haywe Nisebenze benze Haywe Haya jibebe bebe Haywe Fande unadege nege Haywe Ilegeze geze
Now hear this.
It's not
Kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea surafiki Kanyaga kama fisi anaroya usnichi Akulisha kubish kwa ni vipe Kanyaga wazi wa shobo kudandia Kanyaga babu kumba umabia Kanyaga slave queens vipisho vya bandia Ukivipa hayeti madaivi na vimbia Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada de, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya, kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga,
kamo nalicheza sangu,
kanyaga, kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga,
ye, kitakudaku,
kanyaga, kanyaga,
wanjue isi namba chafu,
Watu wanataka money So mikimu itaku posti
Kanyaga
Kunitumia mipicha pigo gani Eti basi denku posti
Oh yeah
Kabisa rusi kuchanga changa Wakati mwenyewe na majanga Sina godoro, sina kitanda Eti kuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
kama butila mugambo Wafuruga mipango Wase wa insta michambo Eti baby ni unge bando Uzushi Mashemu fake Nuksi Kudada dek Mawifi Baka ma ex Ninkosi Oya kanyaga
Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga Kanyaga kanyaga
Come on, Ali Chesa Sanku, Wale Wakuda Wadaku, Yet Kitaku Daku, Wajue Isi Namba Chaku.
Asa leo, usiku watulali, kuna kesha kama ku.
Leo, leo,
tena wape na bari, kama waupaka simu wako.
Leo,
usiku watulali, kuna kesha kama ku.
Leo, leo,
tena wape na bari, kama waupaka simu wako.
Asa timba, timba, timba,
timba.
Wanapotemba
timba
wakula kushoto
timba
kula kulia
timba
asa timba timba timba
timba
oya wauni timba
timba
no one's turn up
sister fanya kama wanipa upendo sister moya moya nazivunye tendo sister kaza beki wasipate pengo sister fanya kama wanipa upendo 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 pe Kupe matendo, 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 matendo te
Girl, you make a chuku bigger than them Girl, you smart, demo class than them Girl, you mathematics 9 times 10 Girl, you pita like angolo kante Chezesha sambu andra, litoto wakandra Kishika na pandra, kama bara pandra Tucheze kandandra, vichu na vopendra Nauza viwandra, teleza na gandra Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum Chezesha mbrum mbrum, jiwa kwa chum mbrum Akina gaza wana kivizi ya mbrum mbrum Kumina kishu kishi ya nabi ya mbrum mbrum Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum Chezesha mbrum mbrum, jiwa kwa chum mbrum Akina gaza wana kivizi ya mbrum mbrum Kumina kishu kishi ya nabi ya mbrum mbrum Sister fanya kama wanipa upendo Sister moya moya nazi kwenye tendo Sister kaza biki wasipate pengo Sister fanya kama wanipa upendo Upendo, upendo, upendo Upendo, 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 pe Nikupe matendo, 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 te Ita mandem, ita, ita, ita mandem Ita, ita, ita mandem Ita, ita, ita mandem Unakitaka kukikamata kiwa kina wigu wigu Itumatata na kukifata Loa mikwanja kuwaribu Kina minyote ya kuskota Libeyendo na initibu Kashaina kana sali kutuzima wivu wivu
Fanya vile kama una dance na rasta Tete mesha kame shipa na pasta Ganda na ulimbo tumakamata
Tumakamata
Mindo fireman, superman, loverman Better than jagaban, better than shabaman Kukuta na panaran, kofi ameshika na nzamani Simamendan, mwaga maji Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum Chezesha mbrum mbrum, jiwa kwa tum mbrum Akina gaza wana kivizi ya mbrum mbrum Kumina kishu kishi ya nabi ya mbrum mbrum Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum Chezesha mbrum mbrum, jiwa kwa tum mbrum Akina gaza wana kivizi ya mbrum mbrum Kumina kishu kishi ya nabi ya mbrum mbrum
Sister fanya kama wanipa upendo Sister moya moya nazi kwenye tendo Sister kaza biki wasipate pengo Sister fanya kama
Na, mina ayo bas tunapaka na Hapo nyuma nasibika manafanda na Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda si upanda na Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda si upanda na
Madibala na zinyama nikani kondonyo Nikidungi nimepaka netacha mamboto Nikidutu nikinyanya na poteza toko Zikipundi zikinyana zipeleka soko Kando tapo machapo mbake towe toto Pigo finger na kidole kimeja mangoto Na yote yopa na lock kuna piga koto San pig wara lock kupaka na joto
Panana, mina ayo bas tunapaka na Hapo nyuma nasibika manafanda na Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda si upanda Panda na, katangaze basi baby si upanda na Panda, panda si upanda na
Shanda na, bani mlena inabidia weke lawama Toka teke cheke mbanga basi ulala Toto yako yeke fiti night ulala Andawota nakwambia shaitangaza nakwambia shaitangaza ninanerika mnashada tutewashana pale zape macho zangu zimenyana na iko ready imestedi nani
banana mimi nayo basi tunapakana hapo nyuma nasibika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Pati meti yako lead bila kupata wafis Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu Kwanza kumdandia tamdandia mbaka kesha Tinguna nadaisha mbako biki kamepewa Dona nadandia ndai ura ura don don Dona na changi angwai uya uya don don Lapo na kazi angwai uya uya don don
Banana, mina ayo bas tunapakana Kako nyuma nasikika mnafanda
Hitman ting, hitman ting Batman ting, batman ting Hitman ting, hitman ting Wa bebe Skilo, wa bebe wa skia Wa bebe, 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 si uji bebe Demi yangu anadai tu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko isi kwa mabiz na manjege wako on Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai Kweli nini uko high, piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai Ototo awili tunadai, njoki nduta na wamai Kwa nini uko fine, jangreto walai Uko maji haidai, ntakukata walai Tumewabeba walai, ngoma mbili zinadai Nikimada sema high, kwa vuva na rai
Wa bebe, skilo, wa bebe wa skia 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 That girl, she a bad and she know Cheki vila mini marda shiro Like a snake body girl, yeah she go Dogo dogo baby, kakinyonga Mina penda vile haga inasonga On the floor, kwanza ipiti kigonga No life, fine girl, umeniroga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere, mindo donda Wacha kubonda, tunawatoka Wanachoka, wanabaki waki slim waki konda Wasikia duma, ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama Honda Wewa makali wanatoa mbaka njeve Tarifo tunakujanga na rende Boy vuba tunagwash na vireza Big tune kwenye club wanacheza hey. Wabebe, skilo Wabebe, skilo
Yeah, yeah, wow Say it again Ise uzembe na lazima iwaweze Kabibu kako blame na kajongeze wazeze Shika ziko kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za Gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai
Kakijipa nikachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuta Ulegeza zigo nibanyu mandomi ukuta Winja kwangu itabidi umeikumuta Makejani wikendi lazimo kwe form Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabibu kako blame na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai
on the beat.
One, two, let us go, nigga, get a beat. Tuli dana, bona, imono, I, ika paste. Sasa tumerudi, tumekam na the beast. Hit make a lunatic, now on the mic. Sena's DNA, gonna make you wanna lick. That's it to the beat, you skipping on the feet. Whining like a fake, you talking on the feet. Nime pata combo ka, honey, she a threat. Like the way you like as a easy till I wet. Like chapati keuka, wanna make you sweat. Wanna make you leg over, when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema package.
Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajua, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabib, kakoplein, nakajongeze wazeze. Shika ziko kuma brana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana. Ili mwenye hana, baki zile za gai. Gai, 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 gai. Wamlambe,
konde koye.
Dema kipita wana guruma akitipa wana piga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba dido zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
wamnyonye.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlole. Shalkido ana spin na maye.
Ha na maye.
Kanye dem ana spin na maye.
Namaye,
kakiwa manashikisha namaye.
Ha, namaye.
Zikishika ana drive namaye.
Ha, namaye.
Kwa mini endo lize bora ye.
Ha, bora ye.
Anajua yo spin namaye.
Ha, namaye.
Usiwori nimefintika. Kulikuwa na kajam flani bad tumekapita. Pewa tozi ku nice tuenda dance flow. Najuka duka umefunga nipe dhudha yo. Kisinga inga choka chini hiki kiangu kimese. Sita mbili mbili wa mnyenyezi ni kupe. Ukimbleki na anza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow. Niwa bamba mnipenduru niwa show ni kiflow.
Niwa show ni kiflow. Niwa show ni kiflow.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlonde. Masiba yeo spin na maye.
Nua wa mlambe ukia nika na nua wa mnyonye a silva
ia nika na nua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole let's yak your spin na maye
ha na maye
can you dey for the spin na maye what have you do to get your love. Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a pot of girl. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby my shawty, oh, lady. My pepe, my pepe.
Baby, say you there for me as I there for you.
baby, say you there for me. All I there for you. What's in me that? Nothing I can't do for my baby Anytime when you need to come to me, my shawty, wallet. What's in me that? Nothing I can't do for my baby My shawty, you did it, my baby
Charge my energy, I no get time for no enemy. To repay for late on me. Nothing with person ever see. I'm a nothing with person ever see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Take our body agent. I take her to the person. Check. I'm in the answer, the yes sir. Nana me that the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una knows you're special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the body body. Na can't something. Go back a belle, na can't something. You want your bed, you never walk. Should not because myself, I never talk. I look you, they laugh, you go. I know say the dago come, mama. I know say the dago come. Money you no go fit the ladder, mama. Mama, life not all bad, oh. Where there you like or not? Go back in, tell me you best still it go pass. So yeah, kick me jack on go. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the carry body. I can't sort it, I can't sort it. Take our body agent. I take her to the person. Check. I'm in the answer, the yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una knows you're special. Anybody, we no want to search it.
Yani toto kiboko.
Hey. Ana bonge la nundu, akitembea wendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Hey. Toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class nyele singa singa kimanga. Yani working class bila kusita nango wananga. Toto kiboko kiboko. Huyu mtoto kiboko kiboko. Yani kiboko sijamuona kama yeah. 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 Yani kiboko itadunga suti na tai nimfuate nimnongoneze nimwambie yendo na dai ananipa mima wenge tutula kinai robari uswazi kote yendo ametawala sioni noma yani mbona sobari akinipa sikatai mina kwala figa kamjaka yani bala nyuma Rigiri, washanga kiuno ni nasimama Wima, paka alfajiri Figa kamjaka yani bala Yuma, rigiri Washanga kiuno ni nasimama Wima, paka alfajiri Toto high class Nele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani toto high class Nele singa singa kimanga Yani working class Toto kiboko, kiboko
Huyu mtoto kibogo, kibogo, yani kibogo. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kibogo.
Soko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondo mboro, na bando letu la buku twa peluzi mpaka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Ukoroge sumu mune, mune vijiba vya roho, yata watoka mapunye, mume kwa shako. Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako. Itafune hii mune, ifike kunako. Oh baby, ushika diulo, tam, niku chum chum, tam, nikiku kumbatia. Ziletu baby, tam, yani paka kisogoni, tam, tarara, tam, tam korea. Baby, tufanye wazi wazi watuone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wafie vimberu mberu, sio penzi la mashaka. Tusha soma dua kusitirika, kwa wenye macho ya mpaka. Wambie, mimi beberu, sijogola pasaka. Wanajisumbua kukunjandita, watazeka haraka. Stili waya, ananisukua kwa mabofu, hanaga mbaya, la mzizi
shombofu,
tena fundi mwaya, kazi anaijua. Haijawahi kupwaya, yani kithi. Ukoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye, mume kwa shako. Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako. Itafune hii mune, ifike kunako. Oh baby, mushika kiyo tamu, kikuchumchu tamu, kashikiria mocha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha, ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Wanuni paka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Ambo shega ni mwake mwake, mangata msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuamone. Nikila nilishe, chapati za alizeti.
ninone, tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu,
yendo kocha ananifunza kucheza rafu,
anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu,
nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya
ajabu. Karoro, napenda keroro. Keroro, keroro. Karoro, napenda keroro. Kimama karoro, napenda keroro. Nikamuliza, anatoka 254 Mombasa kwa chancha chancha, ananikosha ro. She must be there.
Mwalimu wako fundi hatari, oh, 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 oh.
professional, wa kuhendo. The way you take me to the end of, when you man be, I'm an angel. If you want to my heart, oh, I'll give you baby cargo. Kidogo changu na chapo, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, wabalidi ni penyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto. My sherry koko, wabalidi ni penyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto. Paranawe, paranawe, I want to see you dance. Paranawe, paranawe, I like the way you dance. Paranawe,
Chola kolege lege lina dondoka
Nakuliza
Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Metasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepigwa pasi Sura mbaya dawa ya kemeka Mweki wembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Kirembe, uwe mororo Kama huna shepu vandi bodoro If you want my heart, I give you baby karibo Kidogo changu na chako Ongeza njonjo madoido Masheri koko Kopari dingi pejoto Yundo ituange kokoto Peku peku kama mpoto
I like a simple style. My macho come in meza kungu. And it dimples when you smile. Ina mani tachike rungu. Ila vichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawadanga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku Asubuhi jana paka night If you never see you no go sleep I swear to God your body nice Napenda nikone kila siku Show me what you got Show me what you got
Batio, batio Batio, batio
Show me what you got
Say batio, batio Batio, batio
Show me what you got
Baby, baby, oh Yeah, me I love this. Me I know the kiss, I know the terror. Me I know the drink come drive. Now why I take Uber from your side? Body they do me like say I billion, 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 billion. Begging my money in billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, oh. But this your love, you get me, get me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I saw you go your body nice. Unapenda nikone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I saw you go your body nice. Unapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got. I say no love, baby you be the one eh. Yani una kasolo, sura shepu no number nane ah, Kupende ni kupende adi tufanane Kama kinyozi na nyembe ufe tuzitane Udoye mi feo, udoye mi deo, miye udio Menyama dipao, menyama dipao, miye udio Oh baby, lo 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 Your love is gon' make me go lo 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 Anyway you day, I go for lo 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 I gon' love you today, tomorrow ro ro Oh baby, lo 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 Your love is gon' make me go lo 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 Anyway you day, I go for lo 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 I gon' love you today, tomorrow ro ro Baby, come lo 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 lo
attention. I go look you all day, I go look you all night. See them are just confused.
Are you so sweet, sweet girl? Big bumper with the TT, yeah.
Make I wanna give you all of this love and I'm done with the stunting.
Yeah, 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 yeah.
Romantic, fantastic, body shape, bombastic.
Yeah, 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 yeah.
She my little, little girl, my pretty, pretty girl.
I'm a shit.
It's nice to know ya. Can't wait to get you back to my car. Spread on my wall just like a poster.
Now I'm gonna wanna let it taste.
Excuse me for filthy things I might say. It's your fault your body makes me that way. I know some games you might wanna play.
You know I'm gonna wanna love you like this all night. Tangled up until the sunrise. Girl, you shining in the moonlight. Why you dancing in here so low? Say you from Santiago. Anywhere you go, I follow. I live and learn a little Spanish. Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby.
Bájalo, mami. Bájalo, mami. Muévelo, mami. Que lo que, mami.
What's up, what's up?
Baila, la, la, la. Wind your waist for me. Let me taste, mami. Que lo que, mami. Say, baila, la, la, la.
Ponme fuerza como chuape, sin miedo no te tapes. Que quiero ver lo grande y lo duro que te se escape. Si escupe como bate, lo esquivo y tiro un yape. Y si lo haces como baila, creo que me voy a tapela. Y muévela, muévela, muévela. Pero dale poli, dale y saca candela. Pero muévela, muévela, muévela. Dame fuego pa' prender la Marianela. Dale lento que se queme poco a poquito. Dale hasta abajo así mismo bien suavecito. Pega y toma, tú sabes que no me quito. Pero si te pido de ti, ay,
bendita. Dímelo, mami, que hay, ay. Mueve lo que te dio tu bye, ay. Quiero darte baby una ride, ride, ride. Nos vamos la movie, mi flow, Dubai.
Say you from Santiago. Anywhere you go, I follow. I live and learn a little Spanish. Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby.
Bájalo, mami. Bájalo, mami.
Bájalo, mami.
Muévelo, mami. Que lo que, mami.
Only don't fuck you. I want people that go down so you. Boss man, you go down so you. When the bed today enter party. Enter party. All the girl them go shake their body. They go shake their body. Only I born a book on a belly. They mong on a belly. You know the money you take up police. Me I they love you can. Grace and no nama. But I go spray you the money on your ma. You supposed to know send me no be newcomer. So my baby make you no good dollar. No good dollar. When the bed do they enter body. Enter body. All the girl them go shake their body. They go shake their body. All the wabana go go no fairly. They won't go now, fairly. You know the money you take up with this. Me and they love you, gone. As I they sing, they feel the buzz. Look at the people jump around. Make you the listen well, because I know if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know if you tell you what's it, what I ain't the coconut. You sit down inside, boss, you say you be boss. Oh, yeah, look, look, da, da, da. Look, look, da, da, da. My pikin with the para with the gaga. You know, shall I ba ba ba. Oh, look, 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 da da da.
Big up Peter Kensley, the baddest DJ.
This is my pikin with the para with the gaga. You know, shall I ba ba ba. When we get to the.
Well, remember to follow DJ Kensley right on IG at DJ Kensley. Facebook handle at DJ Kensley. Twitter handle at DJ Kensley. For more info, call on 0703-695819. DJ Kensley, the baddest and the maddest DJ, you don't know.
Say.
suffocate. With the bad doing the jellyfish. All I told me, I'm a party with you. Oh, I told me, I'm a party with you. What the told me, I'm a party with you. Party with you, yes, I'm a party with you.
Hey, yo, people. This one is the Dancehall Pele, the voice of Supermarkers. And definitely you are listening to the baddest mixtapes. Cut us your DJ K-Slim.
But the turn on, what the elevate? Oh, you need to lay heaven it. I'm bad, Pele, what you suffocate? With the bad doing the jellyfish. All I told me, I'm a party with you. Oh, I told me, I'm a party with you. What the told me, I'm a party with you. Party with you, yes, I'm a party with you.
The bigger man,
yeah.
Baby, yo, I rock the bitch till the fan.
Yeah.
Over popcorn in the bullion van.
Yeah.
I be fed, yeah, if you not the fan.
Yeah.
I see a Gucci shoes, go to see shoes.
Yeah.
Wanna go bad, I no go with you.
Yeah.
Bad job, so I want to fish you.
Yeah.
But then the diamond to force make I miss you.
Yeah.
Busy on the money, my bad DJ.
Yeah.
Over freaking freaking what my favorite play.
Yeah.
I like the way you shake that the tape.
Yeah.
Yeah, bump bump, you gotta bump it.
Yeah.
Put it on me, I'm a marathon.
Yeah.
I just wanna call you, I hurt you.
Yeah,
oh, the love will bend it up to the ocean. What's it bad now, what you elevate? Oh, do you mean, go to heaven,
eh?
I'm bad, belly, what you suffocate? With the bad, you want the jellyfish. All I told me, I'm a party with you. Oh, I told me, I'm a party with you. What the told me, I'm a party with you.
Yeah,
party with you,
yeah,
I'm a party with you.
Yeah,
what's it bad now? Like a judge, I'm feeling my bedroom.
Yeah.
Oh, you won't tell me, pop your car.
Yeah.
I got time, break that story, conga.
Yeah.
Nobody feel it, feel me, the energy.
Yeah.
Me around, she be trying to feel energy.
Yeah.
If you believe me, look, I have a living too.
Yeah.
If you believe me, I'ma have a living too.
Yeah.
While I waste time, me, I should cook up.
Yeah.
If me around, she don't want to cook up.
Yeah.
It's all okay, I should joke okay.
Yeah.
Okay, it's okay.
Yeah.
Only keep on okay.
Yeah.
Only pray love me, shame, I hope okay.
Yeah.
What is your job? What you want? Get shit bad, darling. Any money, time to go.
Yeah.
What's it bad now? What's the elevator?